SBS Radio.
Sanadkan, xafiiska canshuuraha ee Australia oo ATO loo soo gaabiyo wuxuu si gooni ah isha ugu hayaa qarashaadka canshuuraha lagu soo ceshado oo dharka, shaqada iyo dhaqitaankooda la xiriira. Tan ayaa timid kadib markii 20% ay korodhay dadka sheeganaya qarashaad noocaas ah in canshuur yarayn loogu sameeyo 5 sano ee la soo dhaafay, taasoo xafiiska canshuuraha ugu kacday 1.8 bilyan oo dollar. Kaaliyaha madaxa ATO Kath Anderson ayaa sheegtay in 6.3 milyan oo qof ay canshuur dhaaf ku dalbadeen dharka ay shaqada u xirtaan.
That's a half of all taxpayers claiming clothing and laundry expenses. Now, while many of those will be legitimate, we know that some people are making mistakes.
Taasi waa kala bar canshuur bixiyayaasha oo dharka iyo dhardhaqaalka qarashkooda ku codsanaya in canshuurta looga dhimo, iyadoo intooda badan ay xaq u leeyihiin. Waxaan ognahay in qaarkood ay qalad tahay, waana sababtaas taan diiradda u saarayno hadda. Marka, maxaad sheegan kartaa in canshuurta lagaaga dhimo oo xaq aad u leedahay? Mark Chapman waa la taliye arrimaha canshuuraha oo ka tirsan shirkadda xisaabaadka ee H&R Block. Wuxuu sheegay in dharka adag sida kuwa lagu xirto goobaha dhismaha la ogol yahay in canshuur dhaaf lagu samaysto. Wuxuu sidoo kale sheegay in dhar u gaara shirkadda aad u shaqeyso oo xirfadaas loo xirto sida kuugaga maqaayadaha ka shaqeeyo kale iyadana la ogol yahay.
What you can't do is claim for conventional clothing. So, you know, if you wear a normal business suit, whether male or female, then that's not claimable.
Waxa aan la ogolayn waa inaad ku dalbato canshuur dhaaf dharka caadiga ah. Marka haddii aad shaqada u qaadato suit caadi ah ama haween ama nimba ahawe, taas lama ogola inaad canshuur dhimid ku dalbato. Kat Anderson oo ka tirsan xafiiska canshuuraha ayaa sheegtay in loo baahan yahay in quraafaad kale meesha laga saaro.
They can't claim expenses for normal clothing that they happen to wear to work, even if their boss told them to wear a particular color or an item.
Ma sheegan karaan dadku qarashaadka dharka caadiga oo ay sheegtaan inay shaqada u xirtaan, haddii xataa madaxaagu ama qofka booska kuwa uu kugu yiraahdo soo xiro dhar midab gaara leh ama noocii u dambeeyay. Haddii xataa ay dharkaas shaqada oo keliya u xirtaan, canshuur dhaaf kuma dalban karaan. Miss Anderson ayaa intaa ku dartay in qalad kale oo la sameeyo ay tahay in dadku iska aaminaan inay iska caadi tahay in $150 oo dharka qof walba uu xaq u leeyahay in canshuurta looga dhimo. Waxay kaloo sheegtay in waxyaalaha kale ee isha lagu hayo inay tahay waxa loo yaqaano cryptocurrencies sida kuwa Bitcoinka ama OneCoinka oo kale ah.
The tax office views cryptocurrency as an asset, and that means that if you bought and sold or otherwise disposed of your cryptocurrency,
xafiiska canshuuruhu cryptocurrencies wuxuu u arkaa inay tahay hanti. Taasna macnaheedu tahay in haddii la gado ama la sii iibiyo in canshuuru fuulayso, gaar ahaan haddii aad ka faa'iiday, waa inaad faa'iidadaas canshuur celinta ku darto. Kat Anderson ayaa sidoo kale sheegtay in adeegyada sida Uberka iyo guryaha online-ka lagu kireeyo uu xafiisku hadda diiradda saarayo.
The gig economy is a great way to make some extra income, but you need to remember that you also need to declare that income in your tax return, just like all your other income. And that's the case regardless of...
Adeegyada cusub ee dhaqaalaha hadda qayb ka ah waa dariiq fiican oo dakhli dheeraada lagu samayn karo, laakiin waa inaannu xasuusano inay tahay inaad dakhligaas sheegto oo aad ku darto canshuur celinta sida dakhliyada kale oo kale, ama ahow qof shaqaale ah ama qof qandaraas la ah. Mark Chapman ayaa sheegay in su'aalaha ugu badan ee xisaabiyasha la weydiiyo inay yihiin qarashaadka canshuuraha lagu yareyn karo ee loo yaqaano deductionska.
Somebody wants to claim a deduction, but they've lost the invoice, they've lost the receipt, they can't prove that they spent the money, and the question is very often, can we claim the deduction? Unfortunately, in that
qof
case...
ayaa raba inuu canshuurta qarashka uu galay looga yareeyo, laakiin waxaa ka lumay receipt-kii, mana caddayn karo inuu qarashkaas galay. Marka su'aashu waxa weeye, canshuurta ma lagaga dhimi karaa? Nasiib darro, jawaabtu waa maya. Kat Anderson ayaa ku dhiirigelinaysa dhammaan canshuur bixiyayaasha inay talo weydiistaan dadka xirfadaha canshuuraha yaqaana.
We've got some pretty sophisticated analytics and access to lots of data, and we do scrutinize every return.
Waxaan leenahay nidaam casri ah iyo macluumaad badan oo aanu hayno oo canshuur celinta aanu ku baarno. Sanadkan waanu sii kordhinaynaa maalka iyo lacagaha aanu ku bixinayno baaritaanada. Marka haddii aad isleedahay, waxbaan qaldayaa in lagu soo qabto aad ayay u badan tahay.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.